Good evening. Welcome to an hour of music from around the world. The program is Earthbeat. I'm Cecil Doyle. And with the World Cup commencing later this week, I guess it's no better time to briefly visit the musical world of Brazil. We'll hear from Brazilian pioneers like Os Mutantes from the 1960s. They threw a little bit of psychedelia into the mix. We'll also hear from Tom Zay, a 2010 album from this legendary Brazilian artist, one from the Nordeste Plaza album. And we're going to start off with Caetano Veloso's latest. It's called Abraquiaquio. From it, this is something called Estu Triste.
Estou triste, tão triste. Estou muito triste. Será que existe o que quer que seja? O meu lábio não diz, o meu gesto não faz. Eu me sinto vazio e ainda assim. Triste, tão triste, e o lugar mais frio do rio é o meu quarto. Estou triste, tão triste, estou muito triste. Thank you. será que existe o que quer que seja? Gesto não faz, sinto o peito vazio, farto. Estou triste, tão triste, e o lugar mais frio.
Por causa dela que o céu desabou sobre suas estrelas, tinhorão, que horror.
Pecado, pai, que nosso palco num desavisado quebra, cai. Nosso mundo se vai. Caiu a rádio nacional do Picademarim, que vem a ver se nos dobram por quê.
Ali Renô, Calbi, Marlene, Sapo. Só dava Dalva de Oliveira, ora Nora Ney, Orlando era lei.
Traía a ala da Isaura por amar a linda Anísio Silva com Vicinha, Vinha, Carmen Costa com a Emininha.
Mas tu já viste a bossa nova, nova onda musical?
É bossa, ué.
Mas foi por causa dela que o céu desabou sobre suas estrelas, tinhorão, que horror.
Ia, 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 ia.
Nem os clarins da banda militar tocaram pra nos lamentar.
Nem sinfonia de pardais com o rádio de cabeceira sob um abajur lilás.
Nem o mulato risoneiro pra esquentar nossos pandeiros na baixa dos sapateiros.
Nem aquele trágico manchei teu nome no passeio em Paquetá, no piquenique do Juá.
Mas seremos a cultura, gratos ao nosso Fernando Faro e que Rui Castro Riso Ventura e que Danilo nos mirando e Zuz aqui, homem de terno. Cabral, Sacavelas e Vilas Alberto. Eli Tarek faz de Souza.
Thank you.
60s psychedelia from Brazil, from Os Mutantes. It's called I Feel a Little Spaced Out as a translation for that Ando Meio Desligado, I Feel a Little Spaced Out. Before that, it was Tom Zay from his 2010 release, Nordeste Plaza. We heard Tima Lima along with Tom Zay on vocals with something that translates as The Sky Fell. And we started off with Caetano Veloso with Estu Triste from his latest release. You're listening to Earthbeat here on KRVS, Lafayette Lake Charles, a playlist for the tracks heard on tonight's show can be found on our website at krvs.org. We move next to some cumbia music in just a bit, the accordion-driven music from Colombia, for the most part. But we'll hear one of its cousins, the style known as chicha from Peru. It was sort of a psychedelic meets Amazon music from Peru style that developed in the 1970s, early 1970s. New York, the New York group Chicha Libre, who has just about every week here, a past performer at Festival International, have revived the style and have been playing for a while. I don't know if they're still together, but they were a fine outfit. And like I said, a few years ago, they graced the stages of Lafayette for Festival International. We're going to go back to their Sonido Amazonico album. This is a couple of tracks from Chicha Libre, and beginning with the title track to their album, a reworking of the classic Sonido Amazonico.
Thank you. canción preferida de mi banquero. Es muy hermosa la estación de mi banquero en la selva. Aquí no hay,
en la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera.
En la selva amazónica no hay primavera.
En la selva amazónica no hay primavera.
Caliente, yo la seguiré bailando, las espermas van llorando, el brazo me va pringando, todo el mundo va gritando, qué bueno que está el fandango, qué bueno que está el fandango, todo el mundo va gritando.
Vamos, vamos a bailar, que en la plaza está el fandango, ahí me grita una negrita que solita está bailando.
We'll be right back. Thank you.
Classic cumbia from Colombia. That was, I'm going to guess, dating to the 1960s, somewhere about Los Corraleros de Mahagual with Tingo al Tango. Before that, cumbia Los Galeros with Soldad. And then prior to that, Pedro Laza y sus Peleeros with cumbia del Monte. Two of those first two in the set were taken from the collection on World Circuit Records, Cumbia Cumbia, Volume 2. And we began with cumbia from Peru via New York City, the group Chicha Libre, with two tracks from their Sonido Amazonico album, Primavera en la Selva, and beginning with their reworking of the classic Chicha track, Sonido Amazonico Chicha, the psychedelic cumbias were popularized in the late 60s, early 70s in Peru. You're listening to Earthbeat here on KRVS Lafayette Lake Charles. Next up, we head to the Congo for Konono No. 1, a group based around electrified thumb pianos, sanzas, lakimbes. The album is entitled Assume Crash Position. This is entitled Wumbanzanga.
nani nini kambo soki balobi na yo olingaka kobeta tembe moninga mpo na nini likambo soki bapekisi yo olingaka kobeta tembe moninga baoyo bapekisa basuka boye mama baoyo bapekisa basuka boye mama mwana babota na tembe aumelaka te kuna babenda singa kuna babenda singa mama likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tongae apotoli tongae okotonga na nini ye okotonga na nini ye lobi lobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka te kobotola yo tongae lelo bayebisi ye manso osalaka abotoli tongae masini etikali polele okotonga na nini ye likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tongae abotoli tongae okotonga na nini ye okotonga na nini ye lobi lobi ozalaki kobeta tolo olobi akokoka te kobotola yo tongae lelo bayebisi ye manso osalaka abotoli tongae masini etikali polele okotonga na nini ye likambo nalobaki lobi monoko na ngai nganga mokolo tongae abotoli tongae okotonga na nini ye okotonga na nini ye olobaki trona esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye olobaki trona esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye
nalobaloba pamba te mama likambo ezali na maboko ya bato mama soki nalobi bokokanga ngai ndoki ye
olobaki mpona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye
nalobaloba pamba te mama babotoli yo video mama
seleka
soki nalobi bokokanga ngai bulusu e
olobaki trona esika yango bati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye
nalobaloba pamba te mama likambo ezali na tina e mama soki nalobi bokokanga ngai ndoki ye
olobaki trona esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama kata ndenge okataka loba lisusu mama tokokani ye
nalobaloba pamba te mama bokanga ngai ndoki ye mama soki nalobi bokokanga ngai bulusu e
olobaki trona esika yango mbati yo pembenio loba lisusu mama
kata ndengo kataka loba lisusu mama toko kanie
naloba loba pamba te mama toko mi macho nil mama soki nalobi oko tomboka na yo bandeko
loba kitona esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani ye
na loba loba pamba te mama ozongeli ventilateur mama babotoli yo malilie
loba kitona esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani ye
na loba loba pamba te mama okomono pasi na bangungi mama okomi beta mbata na nzoto e
oloba kitona esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani ye
loba loba pamba te mama
oh mama monwe
babotoli yo fide yo mama ndenge nini okomitala lisusu e
oloba kitona esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama toko kanie
na loba loba pamba te mama la kisanga ifungola mama oyo zala kikopepa e
oloba kitona esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani ye
na loba loba pamba te mama
oh mama mwe
yaka tomela kapili musuwe mama soki nalobi okokanganga ndokie
oloba kitona esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani ye
na loba loba pamba te mama ozongeli mai ya moto mama frigo na yo ntango nyonso bapane
loba kitona esika yango bati yo pembeni yo loba lisusu mama kata ndengo kataka loba lisusu mama tokokani ye
ito
A classic from 1980 from Lokanga Lanju Pene Luambo Makiadi, better known as Franco, the legendary guitarist from the Congo leading OK Jazz, in a track called Taylor, a political satire about a tailor who is useless without his needle. Before that, from the Congo, Konono No. 1, the electric thumb piano-led group from their Assume Crash Position album from 2010, a number entitled Wumbanzanga. Here on Earthbeat, which was produced live in Cypress Lake Studios here on the campus of UL Lafayette, who join you in support of this station. We're going to go out with a track, the new track from Joe Driscoll and Sekou Kiate from the Guinea. This is called Tanama. Earthbeat was produced in Cypress Lake Studios here on the campus of UL Lafayette. I'm Cecil Doyle. Join us again next week for more sounds from all around the world here on Earthbeat.
Contributions pay for news, music, and cultural programming you enjoy and depend on. KRVS's most vital sources of income are listeners like you, who take the step to become active, contributing members. It all starts with you. Listeners provide the most important part of the resources that keep your favorite programs on your radio. You depend on KRVS to stay informed, and we depend on you to pay for that connection. Call 337-482-5787 with your support, or you can make a pledge online at any time at krvs.org. And thank you.
Regional Public Radio for Acadiana. KRVS-FM, Lafayette, Lake Charles.